Yeah. Black Ninja. Let's go.
You are watching a master at work.
Wame kuisha finito fiasco. Imefibi tishwa mini koviwango ha. Mahala nilipo, dipo, zilipo signal. Nikifanya ya maliwi komiwa kowani shida. Sija shiba mihada. Rati, sita maliza nikianza. Basi, kaa kule na po basi utaumia. Nandiga kana kichu cha ziada, well, that's true. Naona wakushu kwenye tele, Mimi neli na manews ya kufelu kiona. Wana mute wasi wasi na huzuni. Ukiongea sana oneza kakudu bila jelison. Mikitasa kama kafu kama dunga. Dili kila miji mara magu mara chuga. Elimu ni funguo niko down. Atafuta game jao so na baki underground baka kufa. Yeah, tu lia acha unoko we. Unadhani kila mtune kumletea shobo we. Najua hauniamini itakuwa tu. Mama nanthamini so who are you? Nyoko we. Yeah, jibu sijui mwalimu. Ni foundo alinipiga ngumi mwalimu. Kila mtu aliona ni vile sivumi mwalimu. Angurudishie tone kapa umi mwalimu. So hatu sprint kwenye marathon. Kichwa kikiuma hatu lease kuna panado. Paragraph kwenye characters zinajazwa tu maparables. Pita mbali pusi nda kukaba ko. Yeah, na tuko timam iko wazi. Yeah, hakuna ubinamu kwenye kazi. Nidhamu ndani ya damu ka imamu kwenye vazi takatifu. Vina vitamu kama nazi. Nilifungwa mwanzo, nikapata somo. Na ndo maana ninakaba mpaka kona. Na pe, nda goli la mkono. Na ndo maana nikipita ananiita Maradona. Oh God, nisamee mimi ndumila kuwili. Kama mudi kushoto mtume na kulia ni Wallard. Mimi sio mkorofi, nilichoka kusubiri ukanilipie kisasi na uko slow slow. So nikaanza kwenda rest kwenye show show. Mambo sasa yame change, checki scoreboard. Jumapili sipu mziki kama wewe. Hii mistare ndo inafanya nina windwa na mapopo. Checki kwenye freezer, kuna pizza. Nima rapper so precision is surgical. Cannibal, nina feed our rappers kama wali wa sherehe. Na body count is multiple, multiple. Kimi stali I'm so tall. Nikisimama na nifikia kwenye torso. So international kama core, I'm so local. Yepu sometimes nenda Chicago to Togo. Leveled up so golo so malogo. Bati mbaya hawezi kuboro hata robo. Kunywa kandoro lini kucheza shevrondo. Skiza dogo domo hawezi kuwa role model. Natema joto utadhani nimelamba moto. Focus kwenye ganji sidati na kanga moko. Yeah, niko chimbo na kanga nondo. Levo taribo na sio hizo ikanga rombo. Na vedondosha nyingi wananza nyongo. Hautawai kuona hibiki nafanya boko. Nikisanga nikifunga msongo. Natuza msingi hata nyeke na jua hichata nyoko. Unaninyaka au nikiburi ya manyodo. Liza vizuri hapa wazuri waliacha modo. Umekoma msuri kizubani kaburi. Mimashuri kwetu mbaka ndumbuli kwa mfala nyombo. Yeah, natoka nyanda za juu in so cold. Attitude kubwa so I'm cool with it. Makufu mawushu and I'm too good. Rocking with the African voodoo na Fujini. Rula is back, engo sana. Huku tunaoneshana levels baba. Hii enyewe ndogo nimeifanya gentle sana. Dente na data kuona mpaka mental kafa. You know I don't really care about the hooks right. And this is how perfections look like. Do me wrong, sina story. Tutasomana da kugeuza keep away na magoli mtaonana. Baadhi ya walio jela ni mabro man. Wengine kamali, wengine ni mapombe. Mtao natopea kwenye cocaine. So nadhani ndaza tuzo au kutokea kwenye top 10. Nigga please, nisherekee mtaani hali mbaya. Ni wakati kwacha masiara kustart fire. Watu wanaumwa na mistari dawa. Nime confirm my life purpose is much higher. Chenchi zina nifata stegi chambi. Nime sumbukia ubora so cheki kazi. I'm so pure hata shetani haweki kambi. Bizi sana mpaka na sao sitendi dhambi. My whole life's a movie kama Loki. Nitafika mwisho bila wewe nigga watch me. Digging graves for all this corpse lofa. Versus so straight you can't top see. Sanani mbinu kutubo bongo binadamu. Kwasilisha wadhimu liopo kwenye ufahamu. Fahamu ukicha genius na umafia. Vinafanana ni kama meme na archetype. Hawa nilewi kama scouser. Well about that. Iwe lota umungula. Niko nondo kwenye mulo naeza sema mini. Bank our accountant. Last time I check mini msafi kwenye stanza. Msafi kwenye kichwa afu msafi kwenye wallet. Usiseme kwamba naanza kunata nkibaki under. Kiwanda ki deserve he talent. Wanabadilisha factors. Wanazuga kwamba unaenda na wakati. Wanajenga makabati. Wanadhalilisha culture. Manabio lipita nipo kuikamilisha chapter. The story of the underdog Leicester. Ligo mani kwenye leja. Look man, he language ni ama layman. Skill so carry na longevity is LeBron. Na shangaa wanapima hii bam power. Jui kwamba ya ndikwa hitima mini master. Jue kwa safina kukua hatima ya marapa. Jenga jina ila wezi kwa unavina ka disaster.
I mean you can do it all. When this how and the why, or when the why starts to grow, the how gets centered.